Volunteers Needed. Somali. Text from the Are You Prepared booklet by the CASS North Dakota and Clay, Minnesota Emergency Planning Partnerships, adapted with funding provided by Fargo CASS Public Health through the City's Readiness Initiative and funding from the Specialized Information Services Division of the National Library of Medicine. It was last reviewed in 2008.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution, Non-Commercial, No Derivatives License. This is a Healthy Roads Media project.
Tabaruc loo baahan yahay. Waxa jira siyaabo badan oo aad bulshadaada wax ugu qaban karto. Okay, kamid tahay inaad gargaarto marka xaalad degdeg ah jirto. Shaqaalaha heeganka caafimaadka. Waaxda caafimaadka dadweynaha ee magaalada iyo isbitaalku waxa laga yaabaa inay ka qayb qaataan barnaamijka tabaruca ee Medical Reserve Corporation MRC. MRC waxay ka shaqeysaa hagaajinta caafimaadka iyo badbaadada bulshooyinka dacaladda dalka oo ay habeeyaan caafimaad dadweynaha, tabaruc kale iyo caafimaad. Tabaruca MRC waxa kamid ah xirfad yahano caafimaad iyo caafimaad dadweyne sida dhakhaatiir, kalkaaliyaal, farmashiyeyaal, dhakhaatiirka ilkaha, xoolaha iyo maqaarka. American Red Cross. Tabaruca Red Cross waxay ka adeegaan baahiyada bulshada gaadiyaha iyaga oo ka gargaaraya dadka xaalada degdega, bixinaya badhiga dalka, baraya gargaarka degdega iyo casharada CPR, gudbinaya fariimaha xubnaha ciidamada oo habeenaya barnaamijyada dadka waaweyn iyo dhalinta. CERT, barnaamijka Community Emergency Response Team, wuxuu baraa dadka halista saameyn karta jiidaadka oo uu u tababaraa xirfadaha aasaasiga ah ee aafada, sida badbaadada dabka, doondoonista fudud iyo badbaadinta habeynta koox iyo hawlaha caafimaadka ee aafada. Ka hubi dawladaada hoose haddii ay bulshadiinu ka qayb qaadato barnaamijka Community Emergency Response Team, CERT Program.